Mano kisa keto gini TV tu when mano mahero sani milongo ni chai ya sakumi. Tine boy mano milongo ni yu ayata diri ye. Ikiye. Koro kia yu ayata diri TV ni ane when mano mahero milongo ni chai ya sakumi.
Moyo wangu ina viraka juu wengi walini mess ila tangu kukupata as well as care best now wakitukazia njo turuke fans penzi letu tele mundo nobody can contest kidogo ukinigusa mwilini napata goosebumps When I am with you, ni ukweli tu, I'll do anything for love. Ni pole tena msupa, mwone ni figa ya chupa. Nikiwa na yem, nisamehe, I'll do anything for love. Nakungoja kuliko chai ya sakumi, usiku mchana ni wewe tu ndo na waza, bae subira. Siku ni songi songi Hawatujui Osie chuna Kirida o I will keep you company Kiriwe ama ya bebo Ile virudo Wacha wonke Wacha waseme Likamote Ata waseme ni dumba Benzi situ andale Tusirudi nyuma Kungo chakuli Chai ya sakumi Usiku mchana ni wewe tunona waza Bae subira wantuliza vizuri Nagoja fursa ni kupeleke kwa mama Tararara, tararara Gima mara mara
You're the one I'm gonna marry.